Minister wa Kabaka avunanyizibwa ku byobulamu, Oweekitiibwa Court Leader Nakate Kikomeko asabye abaami ba Kabaka okuddukiza abantu be bakulembera okwekuuma n'okulwanyisa Mukenenya, nga ennaku esigadde embale bubaze okutuuka ku nnaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri, Uganda w'egenda okwegattira n'ensi yonna okwefumiitiriza ku bulwa obuleeteddwa akawuka ka Mukenenya. Mike Zizinga alina ebisingawo.
Oweekitiibwa Court Leader Nakate Kikomeko asinzidde mu ssaza Ssaabasajja Kabaka ery'Ekkooki n'akubiriza abaami ba Kabaka bonna n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka Ekkooki okuvaayo okufungiza okulaba nga balinnya akawuka ka Mukenenya ku nfeete nga bayita mu nsiisira z'ebyobulamu ng'akabonero ak'okuyimiriza Mukenenya 2-3.
Mumanyi waliwo olunaku olwo lwa Mukenenya olujja nga lumu olwa Ntenvu bwe balukuza, naye Obuganda bwategese ne bugamba nedda n'abantu ba Buganda katuba tubajjukiza okwefumiitiriza ku bulwadde obwo. Kati tutegese ekumbuka eri wajja kubeera yo dduyiro ate tufune n'akagambo akatubuulirira okulaba nti Mukenenya tumulinnya ku nfeete nga 2-3 tannatuuka. Bakadde bange buli omu wano alina olubimbi olw'okukola, ekisooka ffe abakulu okwekuuma.
Asabye abaami ba Kabaka n'abantu ba Ssaabasajja Kababaka okuyamba abakyala naddala ababeera embuto nga babalungamya okumira eddagala n'okuzalira mbasawo abakugu, kitaasa abaana abazaliwe obutafuna kawuka kaleeta Mukenenya.
Mulaba bwe tugayalirira bamaama abali embuto ne tutabawa magezi kwejjanjaba na kugenda kunywa ddagala mu basawo abakugu, bwewabanga mu buli ngeri waliwo akawuka akali mu maama oyo n'atajjanjabwa ate n'atazaalira mu ddwaliro, abaakawa omwana omuwere azaaliddwa kati kitegeeza olutabaalo lwe tuliko Ssaabasajja nga mumanyi emmunyeenye y'okulwanyisa obulwadde buno tuba tetululwanye bulungi.
Ssenyondo Robert atwala ebyobulamu ku lukiiko lw'essaza Kkooki akubiriza abantu ba Kabaka bonna okujjumbira emisomo egitegekebwa ddala egyo egikwata ku byobulamu.
Kadamu luno oluwummula kiza abaana kusandaala, mugezeeko oba kubiriza mubeere nabo tabule nabo emisomo bajje bawulire emisomo gyaffe bale bafuna endwadde zinamutta. Kati
89 2 CBS FM Emmandu, so Radio Avubuka ab'omulembe Omutibi. Mike Zizinga ndi musezera Ssaabasajja Kabaka ery'Ekkooki.